fanaan bax ka dhacay fanaanka mid ka mid ah hay-adaha dowladda Mareykanka ee magaaladani Washington toddobaadkan ayaa diiradda saaray shaqada Elon Musk oo uu madaxweyne Donald Trump u xil saaray dhimista kharashaadka dowladda Mareykanka.
The people get to decide how we defend the United States of America. The people
shacabka Mareykanka ayaa go'aaminaya sida loo difaacayo dalka. Dadka Mareykanka ayaa go'aaminaya sida lacagtooda cashuurta loo isticmaalo. Elon Musk go'aan kama gaari karo. Musk waa ninka ugu taajirsan adduunka, waana madaxa shirkadda Tesla ee samaysa baabuurta korontada ku shaqeysa iyo shirkadda SpaceX ee sahaminta hawada sare. Waxa kale oo uu leeyahay shirkado kale oo ay ku jirto shabakadda baraha bulshada ee X oo hore loo oran jiray Twitter. Tan iyo markii madaxweyne Trump uu xafiiska la wareegay, Musk oo ah hogaamiyaha waaxda cusub ee loo bixiyey Doge ayaa durba bilaabay shaqa dhimista barnaamijyada federaalka ee isaga iyo Trump ay u arkaan kuwo kharash badan uu ku baxo. Kooxda Musk ayaa la sheegay inay heshay ama ay faraha la galeen nidaamka lacag bixinta ee wasaaradda maaliyadda Mareykanka, taas oo cabsi dhalisay. Waxayna sidoo kale isku dayeen inay la wareegaan maamulka hay-adda USAID oo bixisa gargaarka bini'aadanimo kana shaqeysa in ka badan 100 waddan oo caalamka ah.
President Trump directed his corrupt billionaire friend Elon Musk.
Madaxweyne Trump waxa uu saaxiibkiisa bilyoneerka ah ee Elon Musk uu u diray inuu burburiyo hay-ad muhiim ah oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, Trump waxa uu mar kale muujiyey taageerada uu u hayo Musk. Waa arrin uu aad u danaynayo, aniguna waan ka helay maadaama oo uu maamulo shirkad weyn. Elon Musk waxa uu sheegay in hay-adda USAID ay marayso heer aanay suurtagal ahayn in la badbaadiyo.
As we dug into USAID, it became apparent that what we have here is not an apple with a worm in it.
Markii aan gudaha u sii galnay USAID, waxaa noo caddaatay in gabi ahaanba ay hoosta ka qoruntay. Xildhibaanada Dimuqraadiga ayaa arrintaasi diiday, waxayna sheegeen inay sax ahayn in Musk uu helo awood intaa leh iyadoo oo aan la xakamayn, gaar ahaan maadaama shirkadiisa SpaceX ay heshiisyo la leedahay dowladda Mareykanka.
An unelected, unaccountable billionaire with expansive conflicts of interest, deep ties to China, an
eridooran aan lala xisaabtamin, leh dano iskhilaafsan oo ballaaran, xiriir lala Shiinaha, isla markaana dagaal kula jira dad uu arko cadowgiisa, ayaa qabsaday nidaamkii maaliyadeed ee ugu xasaasisanaa Mareykanka. Laakiin madaxweyne Trump waxa uu sheegay in aqalka cad uu si sax ah u ilaalinayo shaqada Musk.
Where we think there's a conflict or there's a problem, we won't let him go.
Haddii aan u aragno meel ay mushkiladi ka jirto ama khilaaf ka dhaco, ma ogolaan doono inuu halkaasi wax ka qabto. Waxaan isku dayeynaa in aan soo koobno dowladda, isaguna waa qof taas si wanaagsan u samayn kara. Musk ayaa ku shaqayn doona mushahar la'aan isagoo ah shaqaale si gaar ah dowladda ugu shaqeeya. Waxaana loo ogol yahay oo keliya in uu shaqeeyo wax aan ka badnayn 130 maalmood sanadkii.